Kasese Namayinga eri mu kunoonyereza ku kabenje akafiiriddemu omwana wa myaka 15 Ssanya Edwin abadde omutuuze w'e Budidi mu Namayingo Town Council nga kagudde ku kyalo Bulamba. Omwana ono abadde atambulira ku mabbali g'ekkubo eridda ejjinja pikipiki n'emutomera n'afiira mu ddwaliro lya Shalom Medical Center. Michael Kasada ayogerera poliisi mu bendo erya Busoga ey'obuvanjuba ategeezezza nti ebikolwa bino bikyamu.